Yepi nekita Uganda
Nanga saga zize murabe
Abange mulagawa mulagawa
Tugenda mbengo
Mkabaka wange Mkwagala nyo Mkabaka wange Mkwagala nyo Mkabaka wange Mkwagala nyo Yepi nekita Uganda Wentuke mbengo fuka mirako Ayi kabaka wange wangala Kuba 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 mbibyemu Kuba 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 ngoma mbibyemu
Kuba 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 ngoma Kuba 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 kuba
Mkabaka wange Mkwagala nyo Mkabaka wange Mkwagala nyo Mkabaka wange Mkwagala nyo Sibuka mubwa kabaka bwa Buganda Chagula nyize nedira mbogo Mbula mubunyo manga tude ntende Mkabaka wange Mkwagala nyo 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 Mkabaka wange Mkwagala nyo
Kabaka kabaka wafe Kereka mama wafe
Dari afoga
Kabaka kabaka wafe
Dari afoga